kwememeza amashwe mufa bunja nubomi kwa banye betewe file engqondweni inkathazwa zipheli endleleni yami.
Penduke mvula ithukuthuku zami zibe izibusisi izinto zibe lula. Asekuphele iminyaka amathuba empumelele mvuta ngikhala kuwe mdali wami nawe thonga lami, please pendula. Ikati lilele ziko nginjengenyone ngenampiko, impilo yami yonke ngisebenzela ukufeza ezikamama ifiso. Indlela zami gcwele amashwa amabhadi, awungisho nosizi sekungane wami. Kwakhala nyoni indlozi lami ngoba sengibasathe akuhlangani.
Ewe file engqondweni inkathazwa zipheli endleleni yami.
Leni yami.